people on the line. Abazukulu nabagamba ntya, abazukulu nabagamba ntya, oluzzi olwali wano lwalagawa. Omuzukulu bw'anambuuza ekibira ekyali wano kyalagawa, namugamba ntya. Bazitesa kwa muluchiko, zisani ziweo bagule motoka. Mwalimu no kukaba, no kusomoza kwa bakumi bobu tonde, nyafe munyivu. My people, people of the land,
abasukulu nabagamba ntya,
people of the land,
abasukulu nabagamba ntya.
Responsibility. Let's awaken nature.
Every love it you say, yes, and an easy kulukuti de movie tungo tungo. Ngabo chali, muntani kwa bulia senga, watali na kubeira wakufumba girwa. Abazukulu bakusazula, amabanja gaba chancha babwe. Obuntu bulamu bwetwalina bwagenda wa, babuteesaako mu lukiiko, busaanyizibwewo bagula amanda agafumba. Mwalimu n'okukaaba n'okuyiwa omusaayi gw'abakuumi b'obutonde, nnyaffe munyiivu.
Yeah.